usemi ndawonye,
usemi ndawonye.
Akukho mehluko kulelizwe, kaula makamadela,
kaula makamadela.
Othina singavoti,
thina singavoti.
Silale mikhukhwini,
silale mikhukhwini.
Akukho mehluko kulelizwe, kaula makamadela,
kaula makamadela.
Not yet, you.